Kaisaga na bad man, ukeli na
bad. Dahil ayan sumina pura.
Again, kisa baba, may kutana na makaundo.
Yeah! I wanna sing your name. I wanna sing your name. Bully gust. I wanna sing your name. I wanna sing your name. I speak in tongue a different language. I'm so like a baby rocket. Come to me, kia munga, I'm so lady. Niko alami, I'm not daddy. Shetani on the wind, I'm a swan teddy. Ashani wake up when you talk, yeti. Sijalewa pombe, sijanywa divide. Kinwaji changu ni mawe na chai. Rom takatifu wamenshuki andan. Acha nipandishe moro wa kimasai. Oh my God, yellow Dubai. Dani ya Yesu minafurai. Yelewi. Holy Spirit,
come down.
Holy Ghost,
come down.
Holy Spirit,
come down.
Holy Ghost,
come down.
I wanna sing your name. I wanna sing your name. I wanna sing your name. I wanna praise your name.
Umeniweka juu kwa wakuu, san mwogope nani? Unayatenda mengi makuu, sasa mofu nani? Adonai, I want to be your side. Homie daddy, I wanna fear nobody. I want to calm down daddy. Holy Ghost, press, press my enemy.
I say calm down, calm down.
Nimeiweka na nadhiri. Sitaoko polo nitoa misiri.
I say calm down, calm down.
Calm down, down, daddy. Holy Ghost, press, press my enemy.
I say calm down, calm down.
Nimeiweka na nadhiri. Sitaoko polo nitoa misiri.
I say calm down, calm down.
Mikako mwana kondo. Nimekutendo janiweka kando. Umeliziba pengo. Umenifanya songs za ya komando. Holy Spirit,
calm down.
Holy Ghost,
calm down.
Holy Spirit,
calm down.
Holy Ghost,
calm down.
I wanna sing your name. I wanna sing your name. I wanna sing your name. I wanna praise your name.
Wengi wanasema nimechanga nikiwa mkuja kwako Mungu wangu mazima nimepotea. Wananrudisha nyuma ila mimi naendelea. Ufalme wako na utegemea. Wanashangaa kiss be Chinese, Japanese, Portuguese, Manganese. Yeah, you know what it is. Wanakuja kwa ubaya niko na moko.
I say come down, come down.
I say come down, come down.